izenzo 20. Sesiphelile siyaluyala uPawulu wababiza abafundi, wabavusela wabavalelisa, wamuka waye eMakedoniya. Esejabule lezo zindawo ebavuselela ngamazwi amaningi, wafika ezweni lamaGreki. Wahlala khona inyanga ezintathu, abaJuda sebenzile icebo ngaye eseza kumuka ngomkhumbi kuya eSiriya, wazimisela ukubuyela emuva edabula iMakedoniya. Waphelezelwa nguSophatru kaPhiru waseBhiriya nabaseThesaloniko Aristarku noNekundu noGayu waseDebe noTimoteu nabase-Asiya oThikiku noTrofimu. Laba sandulela basilindela eTrowa. Kepha thina samuka ngomkhumbi eFiliphi emva kwezinsuku zezinkwa ezingenamvubelo, safika kubeTrowa ngezinsuku eziyisihlanu. Sahlala khona izinsuku ezisikhombisa. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki, sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa, uPawuli washumela kubo beza kumamuka ngangomuso, welula amazwi akhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Kwakukhona izibane eziningi ekamelweni eliphezulu esasibuthene kulo. Kwakuhlezi efasiteleni insizwa ethile egama layo lingu-Evitiku, eyazunywa ngubuthongo omzima. UPawulu eshumayela isikhathi eside, isiyahlulwe ngubuthongo yawa phansi suka esitezi sesithathu, yathathwa ifile. Kepha uPawulu wehla wawa phezu kwayo, wayisingatha wathi, "Ningaxozeli ngoba umphefumulo wayo usekhona kuyo." Esenyukile wahlephula isinkwa wadla, wakhuluma nabo isikhathi eside kwaze kwasa, wayesemuka-ke. Base bemletha umfana ephilile, baduduzeka kakhulu. Kepha thina sandulela ukuya emkhunjini, samuka saye e-Asu lapho saziza kumkhwelisa khona uPawuli, ngoba wayenqumile kanjalo yena beza kuhamba ngezinyawo. Kwathi esehlangane nathi e-Asu, samkhwelisa safika eMithilene. Sesimukile lapho ngomkhumbi ngangomuso safika maqondana neKiyu, ngangomhlomuwe sasondela eSamu, ngolulandela safika eMilethu. Ngokuba uPawulu wayezimisele ukudlula e-Efesu ngomkhumbi ukuze angalibali isikhathi e-Asiya, ngokuba wayekhawulezela ukuba uma kungenzeka abe khona eJerusalema ngosuku lwePentekoste. EseMilethu wathumela e-Efesu wabiza amalungu ebandla. Wathi esefikile kuye wathi kuwo, "Niyazi nakuthi kusukela osukwini lokuqala engafika ngalo e-Asiya, nganginjani isikhathi sonke nginani. Ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka nangezinyembezi, nangokulingwa okwangehlela ngamacebo abaJuda. Nokuthi angigwemanga ukunitshela okusizayo nokunifundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. Ngifakaza kubaJuda nakumaGreku ukuphendukela uNkulunkulu nokukholwa iNkosi yethu uJesu. Kepha manje bhekani, mina sengiya eJerusalema ngibushiwe emoyeni, ngingakwazi okuza kungehlela khona. Kuphela ukuba umoya ongcwele uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi izibopho nezinhlupheko zingihlalela. Kepha ukuphila ngikushaya into yalutho ukuba kube yigugu kimi, kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela eNkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Kalokhu bhekani, ngiyazi ukuthi anisayi kubona ubuso bami, nina nonke engahamba phakathi kwenu ngishumayela umbuso. Ngakho ngiyafakaza yini ngalolu suku lwanamuhla, ngithi anginacala egazini labo bonke, ngoba ngigwemanga ukunitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Ziqapheni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya engcwele uba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azuzele lona ngegazi lakhe. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi. Naphakathi kwenu kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela. Ngakho lindani, khumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Kalokhu sengiyanibeka enkosini nasezwini lomusa wayo, yona enamandla okwakha nokwabela ifa phakathi kwabo bonke abangcwelisiweyo. Angifisanga siliva lamuntu, nagolide, nangubo. Nina niyazi ukuthi lezi zandla zasebenzela izinswelo zami nezababe nami. Kukho konke ngangikhombisa ukuthi kumele kubani size ababuthakathaka ngokusebenza okunjeni. Khumbule futhi amazwi enkosi uJesu kuba yena wathi, kubusisekile ukupha kunokwamukela. Esesho lokho waguqa phansi kanye nabo bonke wakhuleka. Bakhala kakhulu bonke bamgona uPawulu ngentamo bamanga. Belusizi kakhulu ngezwa lishilo lokuthi abasakubona ubuso bakhe base bemphelekezela baya emkhunjini.